studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗo, heɗen gooni beete talatare ɗiɗi lewru utti hitande 2022, yamde Diana ƴaɓɓirke silimaji joyi, Ousmane Niane Boulo kabaruji ɗo, Mamadou Wattara to ɓoggi jande to. Batu mawɗo hakkunde gouvernement o e guɓe ceñininde kaldal gaɗangal fa jaam heɓe ngal fuɗɗi altinere keñen ɗo Bamako ɗo. Fanda makko ana fawi dow ko hani ƴewtede ley nugal sariya leydi meɗen ndi banggal politikaku e gollirɗe guɓe joguiɗe kaɓorɗe darti dewral waɗa. Ɓeddugol coggol guureji ko wona fanɗugol cakuɗo sukkara kiloji deɓe e sappo ana sooɗe hannden hakkunde ujunaji jeɗɗi e temedde joyi yaade ujunaji jetti. Hunde ka fof hollitaka wiyeede ɗum sabi mbino ɓeddugol cogguji ɗi ñamoɓe kolti metti moɓɓenne dow ɓeddugol cogguji ɗi ka eɓe jogui gikke milde coggu o waran ɓuytade. Équipe national basketball ɗon ballon fiyoɓe worɓe fiyoɓe basketball fuɗɗi joɓede ngenariji mumɓen ɗi joɓakano. Ministére kuminiɗo Haro Thialdi hokki o kabaru e wi makko ko ɓuuri milliard goto joddiji ko joɓakano e ngenariji joueur en e entraîneur en e ley haroji Thialdi kewɗi gondi e yoɓede joni. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗat Tidio Tamani. Batu ɓamugol dabereji baale ciññininɗe kaldal gaɗangal fa jaam heɓegal waɗi beete altinere nde ɗoni keñen. Fanda muɗum e wi huncanin ɓeɗon hoore yo fiide dabereji dow fuɗɗugol golleji DDR. Imagoji muɗum imagoji muɗum fa humuniɓe golleji muɗum dewra dow ƴewtogoji banggal politikaku e golliɗe ko fawi dow ƴewtugol nuygal sariya leydi meɗen ndi. Guɓe joguiɗe kaɓorɗe ɗe kolliti wide ana darta dewral waɗa ley majjon. Faɓidore ɗen famu keɗɗan Mamadou Samajek Fatmata Maiga.
Eli balɗe joyyi ɓeɗo yimɓe mawɓe garɓe e batu o totodiran hakkillaji. Yo do alkadara haɓatoɓe hiɓɓe ɓe laamu hani huncande hoore ane maɓɓe ɗum solo saɓe Mali. Ɗum ko holliti kanko premier ministre Cheikh Kokkal Maiga.
Hande miɗen lanini jaabade aadiji ɗi min ɓaminoɗi gollirinde haddu sordasi en e civil en ko gouvernement o hokkata wande haɓatoɓe himɓe e golle gouvernement o e kañe sordasi en.
Sima kay weltanke sanne oɗo batu o ka ɗum ko tawede mo nder mone e koore muɗum ɓe fof horude do gotum yalla hinade golle talkur kaw rangal keddana Ataye Agu Mohamed kanko woni horejo yimbe sima gonnobe tunbe
basse oyo fa anden hom hani ardinede e hono joginobe kaborde latto wande be le golle gouvernement o to talkurundu hani wattede le nuygal sariya fa mali ngarowo e kanye mali keso lata sago yimbe fu.
Fahad Ag Al Mahmoud horejo platform nan mimsiti bonnugol alhaali ndenagu do leydi ndi caggal siñigol tarkurundu ka noon o yeeli yo latoɗen gotum yalla hindade suudu baba meɗen.
Ñalane ne talkurundu siñande ana jogino nafa dow sara men diina hannden tiɗalla ana e leydi ndi fuu. Joguɓe kaɓorɗe ɓe ana kaani yoppude kaɓorɗe muy en fa kalden kawren yimɓe fuu laata anniya goto ɗum jogi nafa dow leydi ndi.
Micitene wiide oɗo batu yimɓe mawɓe jogitoto fa ñande joyi leru août yalla den ko hawra dow muɗum.
Ley o wattu goto leñol kel tamasek en ɓaleɓe darti koyɗe muɓen gatteli ɓamugol dabreji hoore maɓɓe kolliti ɗum ley cakida yontere ƴaɓɓene nde ɓe kaali ɗum ley batu muɓe joddi e nantinoɓe kabaruji ɓe gaɗi ɗo Bamako ɗo. Alhassane Abba won e nde fedde ɗum e leñol kel tamasek en ɓaleɓe keɗe ko wi Mahamman Baba Kunta dow faccitago Ali Cisse.
C'est une conférence min gadi oɗo batu hande fami kompintina jamande wiide leñol amengol ana e hakkune leñiɗe yimɓe muɗum heewi sanne sa halleñdi ngal e golle o wona noon ɗum wordi saabi ɓe gana jataɓe ɓe landatake hoɗum woni hakkillaji mabɓe wattuno sariyaji ɓamete minen ka miɗe miili ɗum saabi ɓe kompintinaka no woɗiri e dow ko ɓe goni na ɗu ɓe anda wiide le leñol maɓɓe ngol ɓe gon hooreɓe mbawɓe halde e inde maɓɓe le e konngol gotol tan min mbiya leñol amel ngol jiɗɗo darade darde muɗum so haala yimɓe fuu haalama minen du miɗe jiiɗi keƴaɓe amin tawe to ɓawɓe halde no woɗiri do leñol amin
ngol.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fof andoɗo ma hewɗi do bembe andede do hella amin Facebook kañe compte Twitter. Walde humuninde haɓuɗe maccuɗa ko noddirte nde Gambana Nabi dow dindere hollitinde metti muɗum e iddugol yonki deb mawɗo goto mbaro duuɓi capanɗe jeɗɗi e goho aljumare ƴaɓɓene nde ley région Kay. Sini e wi juɓɓino golleji nde fedde o masiba ana holla wiide ley leydi meɗen ndi sariya wala. Fedde humuninde hakkeji ɓiɓɓe adama en noddirte nde CNDS e hakkillo muɗum immadaraji ministére humuninde sariya watta dow haɓugol e maccuɗa ko ana famɗi. Hoorejo maɓɓe ana darta e laam o daro e darde muɗum den pati ko hula wada fa bidire den na famo kedena alisise fatumata mayiga
joku sidibe onu dirte salade mako machudo aku sabimbini warade mako lewi walde kabo machudo aku lullirdo gambana lelejini odo golle bondo kana holita wide sariya wala lelili amendi mohammed konate goto e horejo walde ni
neli nela tebe zandarmeri ka fa han be nyahay wala ko be mbi be mbi minen jati min jaha min jottina wa nelangal to biro o e jaman mo min goni o dum wawa yoppirede ni hana wadede ko min darde to kanan ko be be ngada dabari fu no oti dal pawido do maccuda ko timmirta
fede kumani do tewtude hakkeji bibbe adama e leleji ndi cndh kanyu ka suuda e mette mudum fei fewre o do itugol yonki bidido e maccuda ko e tawangal leleji ni lewi lamido fede ne imadraji di sodu ministre kumani do sariyaji lelindi wadi bangal haure o do golle an hani jowtede ngadu heeta fei le nyaloma hande o agibu boare horajo cndh
yimbe mbiobe kanyu en rim anangat yimbe maccube be cikki wonko dun nafata e be jogi lokobe kalisi kanyen ballowobe yimbe gondube o golle ana kandi daranda dum sabu kulleji kewdi kandi yaltude le kabaru maccuda ko
michin tinde tan wiide maccuda ko le lindi ana hada ngapelle kumani be habude margal ana heba dubi jon ana wondi wadde imadaraji yalla sariya juko maccuda ko le lindi ana tabbe
joggungureji fa hande ana gondi en nabude leedi meden di chakuru sukara kiloji debe sappo ana sotte hakkunde ujina jidde temen joyade ujina ji jetti ko wana tidugol fayfa keba njiha dun jati ana tidi le e lumoji de wana sottobe wana sodobe fay goto ronki wida anni dun sabin binin nabugol cogoji de jambo be kolti metti mu ben do beedugol gol ka be jogi gike lobo milde dun waran buytade do e seda fa beedure den fam kedda na mamadou sama seku ali sise
kilo sukara hande nokku jogaji hakkunde temedere e buudi debbe e temedde didi ala hali beytaade temedere kalisi sefa commerçant en yobbe kay ngotti fe sotude sikoro njeyobe dun saate na jogi tidda la sabi larugol lamu
robe ta fo wa
chakur sikoro hande unay jidde temedde nayi fuddata yaadu unay jetti so mi fami kabba dum min jeyaa e detaay dun tidda na yimbe be saatu be ngulluti tomen dun ne darnu de santi min kam mi anda fu hodu sabbi bin ngabugol choggu sikoro so mi jeyiri dum e choggu kewdo kay boobe chogguji le lumoji di waran ndomi hotumi itti sikarongo tawi kampene ebe andi sikarongo ila to pametel lumoto cuggu mudu anati ana heba wakati jon min donku be hegude chakur sikaro nga kilo sikaro ka fu temdere buddebe min jeyi
750 maryam kuni horojo fedde habonde cellaji ngurdam hulti wiide dum do jihimo sanne o famata fi ko dum sabi cogguji di ngabini en tawena embargo wala fi doleji di
ila cogguji di fuddi nabude tagal ko ambargo o imminako fay goto yaltay elam o haltandeme hodun sabin benidum tati di gouvernement o bami fafabo malinko be won ko heba lawol minen ka wala fu ko mi andani ko mi tajorini dun juhime no welay men
fedden anni landinde nyandi 32 karutal ndokobe kabaruji yalla tutude lam ko be hejo latotongo sababu buytude kuteji telaji di do jamarende
neddo goto heddi taton nawni seeda nayondu barmi fasanne le kasara hubugol kamiyo goto ko wadi hakiki de aswere yabende le deande le hedde lumo bako jikorani le komina naybo bom komin joybo bom ko protection civil hokidi kabaruji e wi hore mabbe tiagal ko yite nangi makase ngaji muto ngaji do sappo didi woni kubudi anni hedun sabe bini di kasaraji alisisi fatumata mayiga
Lewi protection civil goldi mabbe taykike bonanda bangal yonkiji bibbe adama en e kaki gollirdi tiagal ko be jotti to ko colonel adama jatigi jara lamido protection civil
min noddama wakkati 16h58 wiide ministere ni goto bami yite do lumo bako jikoroni wakkati ne min jottinde equipe arande o tawi citerne o ana wondi e sumde do goudron o kanyi e mobilaji moinobe goudron e kanyi ben citerne o hubbi wadi bonande mawdo
dunke andan be kabaruji bilide e mobilaji ka holiti wiide ko heewi e chumu mobilaji dile leedi amendi fu kulle tati sabi binta dum michel bass horojo garage goto wonko haltanta min do hen
hunde arande ko wawi sabi binde yitenge ana wawi latade to essence o watte wonto yuli hen e dum wawi hubbininde mobengel so tawi mas ana e mobengel dum du ana wawi latade sababu hubbinde dum tato so mobengel wuli fa jabbiti ana wawi latade sababu hubbininde hen yite ikulleji tati mbawi sabi binde o do bonande
son très
Africanship.
Lewi dunke andan be kabaru majju be mbide yimbe ana hani haybude moblaji mudun en hayba hore mu en tayko golleji di mécanicien be watta do moblaji mu en di yalla ana heba hadde kasaraji di
ko buri miliyar goto joddi di joba kan kany e genade ji joueur en entraîneur en li haroji caldi kewdi keba yobede dun yo hala ministre kumini do haro caldi e leedi yanka ko gonnodo altinere kenyane yeso nantinobe kabaruji e Moussa Aga Atayer joueur en équipe nationale senior basketball wono fuddi hokkede genare ji mubben illa li cakite yontere yabbinande walde association des journalistes sportifs di Mali hun tan hore gal kawrital kede ko Moussa Aga Atayer wi kanto faccita momre samaseko.
J'ai hérité d'énormes arriérés des primes.
Njoddi mbiya nyamande mo tawmi tun ana buri milliard didi sefa gila hitande 2016 warde 2020 nyamade njoddi entraîneur be na wara milliarduji didi e milliarduji temed didi le hakke hitande 2 milliardji didi wakat jono ko heddani min yobude yo hakke milliarduji temed jeego denno ko buri milliard goto yobama do dental golle ministre sport kanye munire jawdi mbawi huncande hore sifa yobugol dido nyamandeji di kabaru laddo soifa sanne bangal equipe senior amen basket worbe gonnobe to kigali ton dulla wiide denna joueur ngobe jabali fiide denno jukumuji federation itawde fuf lam o heddarki darde mudu sabi ngenaadi be do joueur fuf fuf dama yobbe re gila nyandi aljumaare de denna joueur be fuf fon wondi warde bamdi kalisi mabbe
hier tous les joueurs sont en train de passer pour prendre leur prime
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement de Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
sakirabe kabaruji gondi le region ngaji meden jaranto sigasu to ko yata artisan en teme deron on gollobe golle juude wombe le region sigasu ana gonno e batu nyande chapantati leuru e juye jabbe no do kabaru huncingul hore woteji sambre de metier sigasu no kambe huncinime do hore be kolitiwi de fanda mudun yalla fu be ndewro be ndawrida do kabaru subade ardato do sambre de metier sigasu ngal kawrital mouvement des artisans sigasu huncinedon hore fidelman kambe dinankobe chrétien en catholique be ngadi duwa wuji nyande alan jabbi do yalla jam ana warta le mali ndungu odu ana gasa di jidi julde di duwa wuji ngadi cathédrale Notre Dame de Lourdes ardi do dun yo abbé François Fané vicaire de la paroisse de Saint Mako fana mudun yalla dinaji leedi meden di fu ana nyago Allah no jam wartita le mali go hakilo jiwi e évêque en de la conférence épiscopale du Mali sakira faabe dure andon di kabaru chodo ba hebude do studio tamani.org na du o mbay nodude numero via mo 37321 do kadon e kabaru jidi ka kedde hedade do e sede yewterende waran jukkininde wassalam studio tamani endu in hono mudun wala dande mudun ana mawni sanne lesudugul en dam e wi andimbe fina tawa be beedi wiide ko wana nafa mun bangal ngure kosam endu in ana beeda en dam hakkunde bibbe in do kabaru yontere muyningul endu in ko fuddata go lewru ut min darti nafa muyningol le leedi meden di fa beedir en fam anni ko zumana kanewi kanko andin do fina tawa o jangino gondo e foftere sita sidibe landure kodo fakitango mamodo samaseko
ayant appartenu à la même mère et ayant allaité le
ngobbe inda goto muyni be indi goto en dam kay do haadi hakunde rimdaabe worbe e rewbe ile kosam indi hono do bubi wiade kala wat sutelaji nati hakunde rimdaabe e mitintinde gorintini be noni kosam indi na jogi nafasan e ngure jogido place modo e lengurdam bingel adam ko buri hewde debbo cowido na watana hakilo san jalla landinde grangal kecingil kendum gel do kicil warta e kuyam sabi bingel adama mo latoto yu goto dental ngal denno bangal mudun grangal mako landinte sabi o goto e yimbe galle e si e kanyeli nyul inda yata fi cagal gilli inira do dum fuddirta jokko hen kala monira be kicil ngal kambar dun an darda benu do fuddira bangi nyam indi mudun hokkude ko san suko denno alhani inira be junibe ngatan hakilo sanne ka do hala suno fuddiri hokkude bangi nyam indi non juccuto fay mirabe on do suko dum lato sababu kawral e gutu magu suka denno alhani inrabbe tedna sanne ne suji amedi kum wajoto mi inrabbe jonibe yontende hore nunugul sal bangal and science e yimbe fuf do hala fe yeber yala jumu na lato ardo e lengurra mudu fuf denno dum sambina kawral e gotuma ku hakunde sukabe
très fort, très solide entre les enfants qui sont nés d'elle.